belu busi bit kamalam bus busi song isuga emlasi ifiso kwazi abakini gileta makazi no mame maqeke ni bakikize nasis manga senda bathi wa like I am ntombazane awashadi ngiyenqaba ngiyeqaqa lezo qale izo mina okusho ukuthi ugcotshwa kwenyongo kuyo Isuka emlazi ifiso kwazi abakini ngileta macazi nomame maceke ni bakikize nasisimanga sendaba thiwa like I am ntombazane awashadi ngiyenqaba ngiyeqaqa lezo iqalekiso mina okusho ukuthi ugcotshwa kwenyongo kuyoqala ngami